building pops.
Where we baby drama, where?
Okay, kidole kama unang'ata katika kata, shika kijola chegesha mata, we sasa mbua jizime data. Usinishike bega, ani wangu yuko hapa hapa. Okay, sauna shega, tumalizane tu hapa hapa.
Asa waini, okay katika waini,
kati, 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 kati,
una misifa waini, asa waini, komesha uki waini,
kati, 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 kati,
wakatika waini,
eti bie, ni waoneshe bie, jamani bie, hapo vipi bie,
usinyime nyime,
usinishike bega, ani wangu yuko hapa hapa. Okay, sauna shega, tumalizane tu hapa hapa.
Asa waini, okay katika waini,
kati, 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 kati,
unami sifa waini. Asa waini, komesha uki waini,
kati, 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 kati,
kakatika waini.
ATBA
Your favorite sound by Jay-Z.